Avunja vunja mifupa kama meno bado iko. Pepeta pepeta ndo tuwashe nare jiko.
Kipusa kipusa legeza kiuno kabisa kabisa nigonge. Katisa katisa kalesa girimba napenda napenda kibonge. Satisa magiza na kuita melisa unasita unasita nkukonje. Sukisa sukisa matuta matuta nkikuta nkikuta usikonde. Baby karibia mwa chum ni kuchum baby karibia mwa. Nina kish karibia mwa 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 mwa.
Brian and me don't look kind. Can't fucking delete it. Brian and me don't look kind. Wagenge na wagote ya kawase wa kosto. Halo, halo.
Chore ochali msupa manze ni duanze na kupiga mangumi. Kwangu mimi nita kupampu wakani kuchapa na kuchapa tumete. Napenda vile unarombosa kwa dera na jua hauna ngodha. Kevwa kileta ujinga mimi ndo stress reliever. Na kutaka ile mbaya baby umengiza vibaya. Eka sim 1, toa kwa sim 2.
Can't fucking delete it. Brian and me don't look kind. Can't fucking delete it. Brian and me don't look kind.
Chekesha, iyo matako tingisha. Fatuma napenda kiuno ukichachisha. Na sura changa kanyambura. Tuto karembo kazarina. Kenya naipenda. Kenya tumebarikiwa. Watoto wetu warembo sana. Nyama, choma. Tamu kikula gikomba. Mtaro tulale aftabusa. Machozi ya simba. Wajanja ndio waoga. Mafisi ndio uachwa. Wajinga ndio utokwa.
Can't fucking delete it. Brian and me don't look kind. Can't fucking delete it. Brian and me don't look kind.
Yeah.